rirhandzu a wu na ntiyiso lava nga le ndzeni loko va hi rhamba ku hi nghena swi hi khela matluka mikarhi hinkwayo loko hi ringeta ku nghena loko hi ringeta ku vulavula hi rirhandzu a hi na kurhula.
If everything starts to fall apart, I believe you'll still love me. But now everything is just a mess. Today I regret the day I met you.
U te nevu fom nsiya ka mswingwa chika nthlela swomna wena swifomba kahle ni va tota swi nga yela ko va ndzilo wa mabiba wu hlelangi no timeka nga swi tivi ku ku nyika mbilu ku ri kochi no celela u phele mari u khrosa ntiwu wena u tlhela u hlampanya wa tsundzuka lo ka mina wena i ta fayila hlanga u nchengile languta matihlweni ndlela kwatlanga tlangeke mbila mina loko u lahla ku fana na thyaka a ni ti byela ni kuma mbilu ka swa u tshama ka famba kume xilondzo xigolini we ke fike vatlanga teka rhandzu ni ku nyika kambe u teka u lahla ntshembisa ku nepfu nsiya ka ranga ifao abanga jembi la batolo mun ngom tembi tembi batolo rirwanza li hlangana ntiyiso va burisi la batolo hambi famba a patina tshama hi khoma ni maboko ka tinjeli se suwisa kwini rirwanza ra tolo
yeni lava u ni tswela I'm confused xi ntanga ri na pela wana vanhu wa chikela u ni siya ni lo kecha na vanga ni va ni tleka yesu lava u ni tswela I'm confused xi ntanga ri na pela
fake promises then endlin was strong I'm blessed with runs right in our last time for long and to only get the one but in same was wrong nintle sampilo kubhava kuba ntshale the song na bonpilo prantsa ngopfu bona pain kan pankelo prantsa banu par fronko kon ka pankari ke you when okay the fist bona kamba na makana when I'm bilanga ngokuba jojo but same no thank you when what deep pain you think you talk and think I fun some again kasi bantu le ra tolo ntshelo ku risa queen le shot ta fagila hlana sona swene le queen nokunike mbilo teka when you chela ntshene
yeni lava u ni tswela I'm confused xi ntanga ri na pela wana vanhu wa chikela u ni siya ni lo kecha na vanga ni va ni tleka yesu lava u ni tswela wana vanhu wa chikela I'm confused xi ntanga ri na pela yeni lava u ni tswela wana vanhu wa chikela na vanga ni va ni tleka yesu lava u ni tswela I'm confused xi ntanga ri na pela
I wish I never had the heart to love you I thank you for letting me go I really have to lose you to love myself better and to find the better vision of myself
from JRC Records this is how life is it.